No. Oh yeah. No. Inhliziyo yami ingeyakho. Thandwa sami, naphakathi kimi kugcwele injabulo. When I wake up in the morning,
mangivuka ekuseni,
ngivuka ngifuna kubona wena.
Mangivuka ekuseni,
I can't believe I feel like I'm in heaven.
Wahele ba, anginalo nemagama ekukutsha. Le ndlela ngiyithanda ngayo ngiba ngiyesaba. Utilo elu pete gai sempo baby.
I can't believe I feel like I'm in heaven.